Oh, Babo DJ.
For you on the mix.
I want to keep you, I'm not gonna exit you. Nisha funga na zipu, kwenkine nisha sema no. Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivo na zipu, sipate vidonda vyako. Baby, leave me, I go die, my baby. Kini pendant, taji die, my baby. Baby, leave me, I go die, my baby. Ukini pendant, taji die, my baby. Oh, 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 na koma na zako. Yeah, na koma na zako. Nikomeshe, ah, kitandani nifikishe, mama. Nikomeshe, tuba kitandani nifikishe. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Kuna paparazzi na BASATA, tusichapane madenda. Nakoma na zako. Hey, nakoma na zako. Hey, kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, baka na mwaga matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, baka na mwaga matamshi. Singida Dodoma, ma Twala na Kigoma, ma Bagala Temeke, ma Uza Vingunguti, ma Kitunda na Banana, ma Kigogo na Chanika, ma
Quality.